hayu yuhana. Fasluol jowe gol. Ndeni mi yi jawgel go takkiti takkande arande ha takkande jowe idigo. Minani wore nder kuje gete nai o wiyabe sautu bana filmango.
Wan!
Mi yi ipuchu ndanewu. Ba idongudon jogi lagawal. Bendokimo metalewol. O dilli. O jalido. Ha o jalo fahin. Nde jawgel takkiti takkande idawre. Minani hunde idawre do wiya.
Wan!
Puccu fere wurti mbodewu be ndokki baido ngu kafahi makki be ndokki mo bawde waddango duniyaru konu ha yimbe barbartira nden jawgel takkiti takkande tatabre minani hunde tatabre do wiya
war
mi yi puccu balewu baido ngu don jogi pondirdum kilo ha jungo mudum minani ko nandi be sautu neddo iwi chaka kuje gete nai dum wi'i
Tasa o alkamari woto mala tasa je gauri tachi woni ngenari kugal nyalade wore amma tasa inne bamalla inna bojam
nden jawgel takkiti takkande nayabre mi yi hunde nayabre do wiya
war
mi yi puccu puru ba ido ngu bietero maide nden bietero jonde maybe tokkimo be dokkama bawde do yebre duniyaru nayabre ha be mbara yimbe be kafayi e welo e nyaw e dabbaji ladde nden jawgel takkiti takkande jowabre les hirsirde mi yonkiji barabe ngam wajago wolde alla ngam be latino holabe der sedam ku mabbe be koli be mbii
ya jawmirawo a baudo a chenido a gongajo handi min denata ha ahito yimbe duniyaru ngam be mari min
ko moy mabbe hebi ngapalewol danewol be mbi ama be ciwto sedda tawon ha to limgal deedira e mabbe huwanobe alla barete be bana mabbe ciki nden mi yi jawgel takkiti takkande jowe gore duniyaru dimbi masin nange balwi bana limce buhure balere lewru woji coy bana iyam kode asama don jana ha lesdi bana ibbe chamata ha ibbi to hendu sembindu dimbiki Asama majji bana goddo taggirta deftere. Koseje e duude fuut cotti diga nokkuje mudum en. Nden laamibe duniyaru e marbe bawde e mawbe soje en riskube e sembitbe maccube e rimbe yimbe fu nyukkini ko e mudum en haa lowi koseje e chaka tapaje. Be mboyani koseje e tapaje.
Dodde do amin. Nyukkine min yeso jodido do leso laamu. Yeso bernuki jawgel bo
ngam nyande bernuki mabbe maunde yottake moy muyanta de